Downloadani tikumvera nyimbo dzavamwamba pangalawiwanga.com.
Zimakalazo sangala savamene mamuna hakukakwatira. Indezo silili savamene nkazi hakukakwatiwa. Poti kunalembedwa kuti nkaza zosiya mavolo. Poti kunalembedwa kuti mamuna zosiya mavolo. Nakala malwa mozi, nakala nyumba imozi.
Wachikondi masangano kamuka mukonde muka mumvele ambuye yeka akakale pakati panu muka pempele muka pilile muka sungane ilindi ziko
sikolo sentendele muzi wonse ntendele sikolo sentendele pingo wonse ntendele bwera nikunu zaone ziri kunonzo kuma bwera nikunu zaone ziri
kunonzo inu mugasungane mugasungane ndati mugasungane musaga yambane musaga yambane koma mukuti pangisa chimwemwe hakuchimuna chimwemwe hakuchikazi chimwemwe chimwemwe oh chimwemwe koma mukuti pangisa chimwemwe hakuchimuna chimwemwe hakuchikazi chimwemwe chimwemwe oh chimwemwe
kukala pabanja antunu kumafunika ntendele kukala pamuzi antunu kumafunika upeza muka upeze muka samalane
muka sungane inu muka sungane muka sungane ndati muka sungane musaga yambane
Download and tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawiwanga.com.